Jamani, mkali wenu hapa Valentine boy. Nimekutana na Valentine Amorapa.
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy. Eti Valentine.
Sanga kose api mkali.
Sio Valentine. Sema Valentine. Nyani mweusi.
Sawa mini nyani, ila nikibokwa mabisho. Ninapendwa na mademu, sura ya mama, sura ya mauzo. Handsome boy of TZ, mnyamwezi.
Etesa boy of TZ, mungu wangwe. Kwa sura yako hiyo, uwe stimu kimbia mbuga za wanyama. Siju gorila, siju monkey, uwe mnyamwezi gani baba. Eti sura mauzo, sura mauzo kituko.
Misha kujua wewe, unatafuta kiki kupitia mimi. Squeezy story kicking.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy. Eti Valentine.
Uwe mwrapa mbuna kinganganizi. Uno Valentine boy gani? Mindo Valentine boy. Kule ngupe sabu zangu sa mimi kwa Valentine boy. Chakwanza kabisa mimi nisha kutulia na mama angu mzazi kabisa. Mama angu mzazi kutuka Zanzibeli paka Ubungo kwa miguu.
Mbili, nisha kufumaniwa na mama angu mkwe kabisa. Mama angu mkwe na doko wa mboga. Tatu yapa inahuzunisha, idatu na amwisho wa mwrapa mwzako mimi. Nisha kukutua chumbani kwangu kabisa. Na wake za watu saba, wake za watu saba wote kwa pamoja. Walikuja kuniangali ngupo na umwa. Wamezao wakaja kuwafata. Sasa ya mulapa, nipe sababu zako. Kwanini we Valentine boy? Tusalibia niliziki ya.
Indo Valentine day, ready ready na tupia. Mademu Oster Bay, Masaki na Kamatia. Mkali wenu huna swagota baki tukubambia. Mina mashine unatamba na kibamia. Waza. Sura ya mapenzi, moyo wa mahaba. Getwe mepaki benzi, mwendo wa kujia chia. Mwingu wa makopa, makopa kopa. Mateni na deka, na deka deka. Mwingu wa makopa, makopa kopa. Mateni na deka, na deka deka. Kali umevesha, unacheka cheka. Kali umevesha, unacheka cheka.
Amu hapa wala, eti kachana vizuri kumshinda filikiu. Ah wala, tufanya ndo Valentine boy, handsome boy wa Tanzania.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Rapa Valentine boy.
Nani Valentine boy?
Mkali Valentine boy. Eti Valentine. Jamani. Ah sasa, hizi ni best cup bwana za Valentine Day. Amurapa na wema wote mikono juu. Shirole na nei wote mikono juu. Juksa Shaboko wote mikono juu. Asile ya Mbalulu wote mikono juu. Vanessa Makabila wote mikono juu. Mkali wenu na wote nilo wataja umu. Mindo kapo enu. Auni nukosea producer Isam.
Mikono juu. Mikono juu.